Ayo, 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 ayo. Sometimes life becomes undefinable, and that's why. Sababu, sababu.
Danny P on the beat. Top Rock Records.
At first I thought you meant to be mine, mine forever in my life, wife. Leo na shanga, wapi umeenda, wapi umetoweka, shida na rao, leni promise tavumilia. Leo na shanga, mbona mauja tulia, yeah, machozi minalia, walai, majirani, mtaani, wanani cheka pia. Wanashanga vila uliringa kwao, ajue ni wa mine. Vipi leo mbona umeenda ka,
vipi leo mbona umeenda ka.
Sababu, sababu, sababu mama. Moyangu ipondoko lutesa sana.
Nitamiss penzi lako, nitamiss shavu lako baby. Basi rudi. Nitamiss penzi lako, nitamiss shavu lako baby. Basi rudi. Nilia mwa niwe, niwe, niwe we. Niwe, niwe, niwe we.
Sababu mi sijajua ilo kufanya wanoke. Sige matabu na selita balisha to kufanya wanoke.
I don't feel so okay. Tangu ma uniache, majonzi kila saa. Napaka kakicha, napigwa na gutra. Oma, come back, come, come back to me. Safari zangu za mbali zilikufanya uondoke. Oh, oh, oh.
Masu boy, last boy, Mula sons, Top Rank family,
Top Rank family.